Ogwenzile yonkosi o umhlaba lo osezele wona Yesu manje sekubona izinkanye Osiam na impula ivela phezulu
Simaga,
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 Israel, don't need another reason. Ukuze sikudumise. Simakathe. Umoya.